Bend the Vogue.
Exclusive from ZambianTunes.com.
BMM. Okay. Chistoli. Legative shimikil. Mweza kutiza tiami tenza pushing ama trolley. Natuka popa chechi nimvela po holy holy. Tisa kila mane iwe izi vika stoli. Nilina we diti shimika na chistoli.
Chase the Vogue. Lekativa shimikile. Imagine mwawasha no yanika pachi mfile. No iwa laitini ufani kuona kile. Njiweche na uzako ni mawani jakirile.
Wepa Valentine's depa neba penzeli kapati. Kwenze ma big button kamba na otila bada. Na yambo sava ila tiamitama vula shata. Bwela tapoko fula ma kwenze lima dance.
Ija situation yokole wano situnjila. Nofunza bad tu bafana kwe iliri njila. Two steps forward yali foni kumbuyo. Wazezele ka bad so wakwela mumforo.
Ati blue slit up pompele wambofola makiks. Manatawa one one umozi siya makiks. Ninambela monga sijeno vachaila matis. Bende chape vamungulu ninaizi nga matriks.
Pewa kamba pali Bruce Lee wanikumbusa na fume. Gae wanamupoka mfutino olola doom. No china machala spite atia na perfume. China pwala la usikwa na chisansira kulum.
06 na chere la paka tondo. Badepo ya vachile vamene vapondo. Ine wangu wangu wakamba nini na sampo. Niteme nilionze kali mplastiki ya lambo.
Yeah. Ninaenda pachipata nikalungi sise phone. Nalema kubusta walungise charge port. Mistake ninapanga ninaisi ya yosima. I came back later ati ya kana kuzima.
We back inezo shimi capacity na mudiala. Acha hapo na fo hapo kumutu kulipala. Vabwela wanifunza umuzi wapikechi shiala. Ine kuyanka nonje vele vafana mwesala.
Woi pike enzo ni dabuisa bad. Mukamba enze mbofu bati nilida wa band. Elo chenga ni gita si enzo ipasa chance. Pastet chikalira mwenzo fakira dance.
Kwa na 18 tenzo church dunu. Nize bena 20 bati venzo inti mpundu. I was flexing na kamoto kama wire. Nizo nkala majone tika gula po viwaya.
Back then tenzo konda na kupikiri la bad. Then tenzo tamangi la kungala po watati. Wapisha vana panyumba waivuli la shati. Waka kugwira venzo menya no kutana ranch.
Unaati hapo mamabu uchaji umbe wele la inezika budo ni muhaso.
Tenzo je wabadi na kukula mamabu tenze pekaso. Tenzo menye wabadi tikayamba vene gasto.
Kuwa jela stige menzo ziva vene Steven. Gani ntiami ya chimpombo nenzo vale na meleve.
Ija feeling kufana yoku itana ibla. Then njiwe kula one on one sule komisa.
Jam 20-30 foot ya piopo maolendo. Kajane ni kakulu elo lienda na mendo.
Ulendo watali mpa then time ya nisilila. Niese kota manga na zibuntula munjila. Yeah, nchavash katesh.
Fans bash pat.
D, Lomeke, Kasi, Domu Guys, Jamu, Keith, Babashow.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Leno.